pianore, ma vi dire. Tawire.
Eti jana nililewa, kamtukana mwenye nyumba. Eti jana nililewa, kapoteza wingi la watu. Eti mijana nililewa, kanzisha ugomvi huko ba. Mana nimemka nimevimba, au bouncer wale nipiga. Unanishauri niache pombe kati vile ulipi, chakula ulipi, na kodi ulipi.
Pombe ni fe, 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 ni fe